Kulize, let me ask you a question. Eh?
Yeah.
You're in a coma.
Yeah.
10 years coma.
Yeah.
God forbid.
Yeah.
You wake up. Mm-hmm. What is the first thing you ask?
Mic testing. 1, 2. Mic testing. Woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here. What is up, my people? Welcome to yet another episode of my brother and I podcast.
Yeah.
This is episode number 15.
Kuna 15.
Kusonga, kusonga.
15 episodes.
15 episodes.
15 na symbolizing nini? Tiki unambewa na badhiri na symbolize hii.
Acha ufala sasa.
15, I think 15 na symbolize greatness.
Ah.
Yeah.
16.
Yeah.
16.
So ungele ikifika like 6 tutajua. Ya tujua 15 kwanza.
Enye najua ni number 7, number of completion.
Number of completion.
Number
18, number ya kuskyrocket.
Skyrocket.
Kuna get your game. Your joke.
Zi.
Number 18, Bruno Fernandez, skyrocket.
Hey, kwelda. Sasa hiyo lifa kugeta. Jisisi ya tuwezi relate la hizo bambos, ha?
Ah,
na kupiga penalty kule juu.
Anyway bana.
Welcome guys. Karibuni sana sana sana. Yeah. Naitwa Victor Nderitu.
Na mimi naitwa Gedenji Mutahi.
Yes man.
Ah.
Sasa naona stress imekupeleka mbaya. Wiki yako imekuwa apart from your story of skyrocketing.
Ah, imekuwa too fit. Imekuwa iki skyrocket in other areas. Imekuwa fit, nimeenjoy wiki yangu baridi pale. Nika host watu. First
of all,
I have a mabeshte kwangu. I think by this day kuna mabeshte na sleepover kwangu. In the first one.
Okay, sure.
Nimesema mabeshte in prolo.
Hey, nime get.
Hey, by this day kuwa, sijai kuwa na sana kuja kwangu. Like for a fun night ama game night ama kitu kaya hiyo. The first time.
Hey yeah. Bro, wewe ulienda kuishi huko. Mwisho wa dunia. Before mtu akuja huko lazima ukuwe umeplan bado.
Yeah, yeah, so it was a fun weekend.
Mm.
Tulijibamba sana.
Mm-hmm.
Alafu sana nikaamua ni post a say kwa status yangu. So kumbe sasa taking records kila nasema kwa podcast.
Mm.
So kuna a while back nilisema my status is a sacred space.
Yeah,
my status.
Ah, okay.
Status yangu ya WhatsApp nilisema ah. It's a sacred space.
Ah.
Sasa kuna msari reply kwa hiyo status akasema, "I thought this was a sacred space." Nikamwambia, "Manze pia mabishi zangu ni wa sacred." Yeah, yeah. I don't post but I post those good friends of mine. Big up to them.
Uh-huh.
Hiyo ni jeshi la wokovu.
Jeshi la wokovu.
Yeah,
we have some imposters among us.
What are you trying to say, manze? We are trying to say nini?
Ah, sisemi kitu. Sisemi kitu.
Tumeokoka tunaenda mbinguni.
But someone is a ball.
Someone is a mole among us.
Kuna informant.
No mare, no mare. Wiki yako imekuwa aje?
Yangu imekuwa niko fit tu. Niko busy. Sidhani kuna mambo mengi significant imehappen.
Uko tu?
But jo nikisema hakuna mambo mingi significant imehappen, a few people wanaweza kuwa hurt. But I mean worthy of saying in the podcast.
Oh, okay.
But it has been a nice week.
Mm-hmm.
Adjustments hapa na pale.
But then na manifest a trip to Diani. Manifestation.
Naanza aje kumanifest sasa na. Na wezi enda wa New York.
With BITCHES. Badhe wajua, na nilikuambia nga 2 weeks ago tuende Diani ulikata.
Sasa, unajua wewe unakuwa fadi. Unanipigia zuri unaniambia Victor tuende Diani. Nikakwambia sawa. Pesa iko wapi? Una plan trip lakini una do.
That's a big question. Acha nikwambie, unajua ukienda tu, usijali, God will provide. God makes a way where there seems to be no way.
Bado ushaipanda ndege ukarushwa nje ya delipa via.
Unaitishwa pia pale katikati. Hebu imagine kama kwa ndege mngekuwa mnaitishwa pia pale katikati. Conductor anakuja anasema, "Eh, mzee, feko wapi?"
That's a conductor hostess.
Oh, ni hostess.
Happy fair.
I'm asking a fair manzi.
Fair ni dao kwa mimi niko na 50 bob.
Niko na 50 bro, utakushukisha hapa hivi. Shukisha basi.
Dara shukisha. Atie parachute and luggage chini.
Nikaa juzi nimeingia kwa mat bana. Na niko na M-Pesa pekee. Naambia conductor nakulipa na M-Pesa. Jamaa ananiambia azii nachukua tu cash pekee. Ambia basi nishukisha. Mali niangalia for 1 minute hivyo. Kaambia mazii mimi nakwambia niko na M-Pesa. Unless basi ungoje tu nitoke nika withdraw tukifika. Kaambia pana mimi nataka cash saa hii. Ai. Niko basi nishukisha basi ala. Singekuwa pale kwa ndege bana. Ngambia ah nirusha nje ya dirisha pia. Kwa ni iko nini?
Sasa nikushukisha.
Hakunishukisha. Alichukua tu M-Pesa.
Unaona kitumbao kama umeingia maa tunajiambia ah nalipa na M-Pesa. Alafu after umeingia unaona hapo no M-Pesa.
Kwa siku hizo naandika hapo mbele no M-Pesa. And a while back gaba ilikuwa na launch juu program ya kulipa fare na kadi.
Mimi niko na hiyo kadi.
Acha ufanye
hapa. Ulichukua kadi nilichukua nikiwa campus eh. Ile ilikuwa ito pepea.
Umeitumia hata once.
Z.
Man, Kenya hizi vitu
hazizi hapa. Hata ina dose. Jika iko na dose. Acha nikushow. Of course wase wanasikiza wataona but ndio hii ito pepea kadi. Msafiri smart.
Eh sawa. Tena kwa siko na pesa hii.
Haina dose.
Ah sasa unajua kama unatumia nini? Kaka wewe convince makanga achukue M-Pesa. Unamconvince aje achukue kadi.
Achukue PDQ.
Nalipa 20 bob na kadi. Ah bana digidia.
Talking of cards, ushachukua huduma na kadi yako?
Haijai kutokea.
Hujaipata message.
Acha kutumia message. Bali kuna staff naona unaweza check kwa website ya huduma whatever huduma ya Gava. Uangalie kama iko ready. Sasa ni check ni kambo yangu iko ready. Yako ulichukua?
Zi.
Mbona?
But I think sijapata hiyo message. Ngoja message. Kuna best yangu uko nayo na ringanga tu nayo huko kila mahali.
Sasa namsaidia aje kwa maisha.
Hata ndio nilikuwa namuuliza.
No.
But alisema kuna some benefits though.
Kama
siwezi zikumbuka but ni unaweza tumia in place of your ID.
What I had a while back ni ati Gava, hey, you know, ni interesting. Gava inasema like for you to access services kama NHIF itafika point lazima utakuwa na hiyo huduma namba. So kuna hiyo debate like Gava ina force it to down on throats awa say ama iko aje.
As in well,
it's a tricky thing.
Hiyo kadi kwanza umeiona niliona hiyo bishta yangu. Kuna venye wameka picha ya msee. Unachekile picha umepigwa.
Yeah.
Kuna part of that card yenye ni translucent.
So unaona through?
Unaona through. But ukiangalia through that space. Nika space kadogo, unaona picha yako.
Walai.
So ukiangalia hivyo in terms of tech na nini, it's more advanced kushinda ID card yako.
Ah, okay.
Una get. So in terms of security nini?
Yeah.
In terms of kupeleka hizi zitawate national security tu.
Na kama kutengeneza counterfeit spita kwa ngumu.
Yeah.
Hey, anyway manzege. Hizi vitu ziendelee ku happen to it is makadi. Let's see where they will take us manze. Anyway, mimi niko salama kwa manze. Let's get into this bana manze.
Let's get into this.
What's popping out there?
Hey, things are quite crazy say. Hey.
Getting hot out here.
Hey, wacha, wewe wacha. Unajua sasa wewezi pata housewife.
Ah,
unajua wewe ni ile mtu ulikuwa unasema ati unataka housewife. I was about to housewife anymore.
Sorry,
hata sisi rikali judiciary
inasema
the high court, a high court judge declares being a housewife a full-time
payable
job.
This is crazy bana. Unajua ah man, mbona ulipo kwa nyumba? Ah, John nilisema a couple of episodes ago. I want to be a house husband. Sasa ni
pia unafaa ulipo.
Nasema eh, I will push a motion in parliament. Kama being a housewife is a payable job, then being a house husband should be a payable job.
Shida ni watu watachukua hizo kazi juu ni rahisi. Taka tu nyumbani but.
Ah, mimi ndo katu home na leo watu wangu nalipwa. How? As in nikulipe kwa bibi yangu. Nika imekuwa sema kuhusu girlfriend allowance. How am I sending you money to be my girlfriend? In hot world. Why? Why? As in you're unthinkable.
But if you think about it, your housewife pia, it depends na venye unaidefine.
Housewife kwa nini? Sinimsia like uja working from home ni different na kuwa housewife. Housewife ni kumaanisha you are fully fledged housewife, like in terms of take care of the home, cleaning the home nini, kulea tu. Kazi yako ni kukaa home ku take care of the home.
Unalipa rent?
Yeah.
Unalipa rent?
Bona?
See, assuming mzae ndio
the housewife.
Oh, unaona sasa that's a form of payment, the fact that unalipa rent.
Oh, exactly.
Kuja na kanyama jioni.
Unalipa.
Unalishwa.
Manze.
Sioni payment.
Ah, manze. Wacha kuitisha salary hapa hivi. Kido kido wanze kuitisha bonuses. Ati nilikata loan. Bonus. Loan bonus. Dokido nilisha nyumba. Loan bonus. Wacha this week nilikuwa na argument flani. Big sana. Na dem flani biashara yangu. Kwa tunagi kuhusu fair.
Yeah.
Ayo deni kwa mekasirika sudi mwota.
Nikuwa mnagi kuhusu fair.
Kaniambia.
Kiaje?
Hii discussion ilikama pivi. Alisema alikuwa ongea kuhusu story ya fuel. Na vile price ya fuel zime hike. Akaniambia by this sasa ya shida ni kwa wanaume sasa juu itabidi ametuma more fair. Nikamshua maze.
Nikakutrigger.
Man, mi story ya fair meni trigger sasa hapo. How do you send fair maze? Aji sasa. As in, yon ni unthinkable. Like kama dima atakuja kukuona. Atakuja kukuona maze. History ya kutuma
so, fair. So tumangi fair.
For who? For what purpose?
Na kama hana mean sana namna ana uwezo.
Kuna exactly sayo ni a different situation. Like oja, maybe kuna ile mkona una date na dem unajua like ako kwa trick situation. Anaweza ku unaweza muokolea. The same thing like pia ukiwa kwa trick situation na mnaenda ku meet maybe anaweza ku muokolea.
So you expect it to be two way.
Yes, you be two way. But this story ya kusema ati yo, ati I'm sending you fair cause you're the lady in the relationship, sijui ati unakuja kuniona, you're bringing the benefits to me. Kwani wewe would benefit kuniona, benefit na yote tetu. Manze, wacheni hii story bana.
But acha ni kuambie, wanaume ukunja wanakapitia.
Mbona?
Cause unatuma fair, first of all, kuna risk itakuliwa.
Yeah.
The rate at which fair inakuliwa in Nairobi.
Yeah,
this is what I hear. Mimi skuli wangu fair.
Mwai tuma fair kwanza.
Tuma angi ndio maana skuli yangu. But unatuma fair. Mdems anafika. Anafika. Of course lazima mhost pale.
Yeah manzi.
Nampikia vizuri. Ni expense. Ama nasema leo anajisikia chips and chicken.
Una order.
KFC pale. Pili order pale KFC. Mbio mbio. Yo ni expenses Kitoka hapo natakwambia huu. Ya salon nini. Ya unajua kuna venye, lazima kanywele makucha.
We are to spend doing it hapo.
Wanaume hapa, atupatui kitu ba.
Atupatui kitu. Mwede jo kuna isa nilipool, ini legendary move. Inani kiwa ule msatafanya viyu kuinje ni legend. Kaa mimi. Niliyama bishitangu alisha. So kuna ude inflana likuwa na kamku ni visit. Kaya mbae kale ba onto pass by ni kuvisit. Sani kangalea nyumba wangu ni kona hii nyumba ina food. Stoki kutoka kwa nyumba nikabaye food. Nikamwambia sasa fanya hivi kama nyama nusu kilo ndio tutapika.
Ulituma do?
Sikutuma do.
Kwenda. Sasa hiyo ni legendary aje.
Ni legendary. No, unakaa kutembea kwangu yes. Sija ku invite yes. Kuja lunch. Kuna nyama tupike. Unafaa kufika hiyo point bana. You don't care man. Don't give a damn. Don't give an
sasa.
But anyway, back to the discussion of housewife.
Buko anza, umenikumbusha talking of kuleta food home. Najua wewe unapenda pork sana. Lakini kitambo ulikuwa unapenda samaki.
Yeah, samaki.
So nakumbuka tukiwa toi. Sijui wewe na mabeshte zako pale. Mulikuwa kaskodi filali hapo na crooks baze. Mulikuwa ma crooks bae. But the three musketeers ba crooks.
The three musketeers.
So siku moja mulikuwa mnaenda kwanza kuswim kwa very dangerous dam.
That's where I learned how to swim in the dams manze kwa rivers pale Dufampararo. Unajua ni nini hata ujui.
Dufampararo nani ajui bro.
Okay, sorry.
Sikufanya but sijui. But najua that is.
Yeah.
So unaona. So wewe na wewe kaamua kulikuwa na tusamaki.
Acha nipatie the stories.
Nipatiana judi yako.
So basi tuna kuswim pale. Sasa it's in a dam. So kwa dam kuna side wasana na swim na kuna side wasana wana fish. Sasa mwanzo hiyo time mwanzo ni around class 4 hivi. I'm a bit as in to belo of it. I always complain. Tumebaiwa tu stuff.
Na
among the good stuff tumebaiwa ni good boxers.
Muhimu by the way.
Muhimu sana.
Quality boxers.
Quality boxers.
Material ile comfortable but material.
Remember, back then, like the thing ilikuwa sana valia sana ni cowboy like you know isema like panties.
Naitwa briefs.
Si briefs.
Ni briefs.
Si brief na boxers ni more or less the same. Hizi naitwa.
Naitwa briefs. Hizi cowboy hizi.
Yeah. Whatever. Sasa hizo zilikuwa nini hiyo cowboy. The famous cowboy brand. Mi peke ndo nilikuwa na boxer mbangde. si watu na fish na swim pale. Sami nika swim pale. Then after ku swim, kama kawaida do from para room, nafaa kuingia naked baadaye. So like na top box yangu naandika pale. Ikau. Naingia kwa maji naendelea ku swim. Eh, kumbe aso na fish na admire hii box yangu. Sasa mwanze nikaambia sasa after kufish, nikaambia after kuswim na after asi kumaliza kufish, nikaambia mwanze simnijenge samaki kama mbili tatu hivi nipelekee madhe homa nipikie. Kaniambia the only way na tunakupatia hizi samaki ni kutupatia box yako.
Hold up.
Wait.
What a trip.
Wait.
Only trade sabaki
for boxer.
For boxer.
Imagine.
Wait, boxer.
Boxer for sabaki.
That is the worst trade in the history of trade ever.
In the best trade for me. Unimagine upata sabaki tatu, unapata tatu boxer watch. So I love wazina peleka sabaki home. Then mama kwa like umetoa pieces of samaki. Ah, nimetoa tu place kwa mabishi za. Kwanza
umeleta ukiwa proud.
Imeleta nikiwa proud. Ah, nimeleta mother samaki.
Nimeleta samaki.
I don't know the most hurting thing ni nini. Bali hizo samaki zilipatiwa dogi bana. Baada hata kuzifika. So you have traded my boxer.
Leo hukupigwa viboko.
Sikupigwa viboko. Juu yako juu place nimetoa hizo samaki.
Haukumsho.
Do you remember like last year money this year? Tukiwa home nikaambia nikakumbusha mama hiyo story kwa like wait, hold up. Hizo samaki ulitoa place kwa na swim kwa dam. Karibu ni big za hiyo.
Karibu rewind.
Rewind.
Achukua slippers.
Achukua slippers. But it's funny how you can exchange fish for boxers.
Ay, ay, ay.
I think Osumo brand pale.
Tumeenda huko Osumo.
Big fish for Osumo. Ubebe boxer yako pale.
Osumo leave this.
Na kuletea boxer. Come with a boxer. Give me some fish.
Moja moja samaki moja.
Samaki moja, exactly was here.
Unalanga hizo bibi zake. Angalia
like on spotting manzi.
Bro, that easy.
Ah man, but hey, that your story ni legendary being
yeah. Hey, your story hapa na boxers for fish.
And swimming in the river manzi. Hey, ulikuwa na swim hivyo, hiyo river ilikuwa na nyoka, hiyo dam ilikuwa na tunyoka. Hiyo chikizi manyoka za maji. So ulikuwa askia muumwa kidole hapo kutoka mbio.
But ilikuwa dangerous bro.
Yeah, kuna swali dead hapo.
Kuna social dead. Kuna best angle like alipass hapo.
Yeah,
remember story way later but yeah.
Ilikuwa nafaa kujua like
cuz ilikuwa na deep end. So, mse akaamua alikuwa na mabest wanaamua ku compete.
Yeah,
from one side of the dam to another.
Yeah, you know the most dangerous thing in the fight.
But anyway, kuna mmoja ali survive. Another one was not so lucky.
Akaenda.
But hadi wa leo naenda tu hiyo dam. Sina recovery.
Iko na mandhari.
Sina recovery.
It was
so anyway samaki zako ukapeleka huko
sasa mwanze, but free advice out there mwanze, carry your boxers if you are going to eat fish. You must get very lucky mwanze, msana kuzia fish aseme mwanze I need a boxer mwanze. Do the exchange. But speaking of boxers, unashanga boxers zako mwanze, unashanga na mamafua?
Well, I mean na joshanga.
Oh
wait, there are two types of people in this world. This is one side, this is one of the most polarizing
discussion
ideologies. There are two kinds of people.
Yeah.
There are men who wash their boxers.
Yeah.
Immediately
they shower.
Yeah. Ama immediately they remove nini. Wanayosha. Wananika vizuri na kauka. Then there is another category of men. Awashangi boxer wakitoa.
Yeah.
Wanangoja pile up. Alafu mtawelo anavua zote. Unaona boxer zimejia kutoka
no, mbona nioge nitoke bafu na dirty boxer. As in, doesn't make sense by that.
By then, nikuja kurealize. Kwa walaume, you are either unaoshanga immediately,
ama
unaoja zipile up.
Njona
ile tweet mzee amepiga picha hapo boxer zimeandikwa. Rule tatu za boxer. King ameamua leo ndio ile
zikuwa boxer zote.
At this day ya leo.
But ni crazy juu. Other socks in the same. Like wanaume ubaye ufuwa socks. At the end of the week,
hiyo nayo socks. Ama socks hata nafuli wangu.
Sasa bali sasa haya. History ya hygiene, let's stick it here for a while. Keep it here for a while. How often do you wash your bed sheets?
Bed sheets zangu.
Sasa. Usidanganye na kujua vizuri.
Now you see, yeah?
Now you can
you have to forget that you are brothers, you know.
And just assume you don't know about my son.
I try to assume.
But I try maybe 2 weeks.
Ojo kuna msana sikiza podcast yabe ame squeech up like 2 weeks. What?
But to be honest, Jay, I mean 2 weeks hata nitakuwa nimejaa najipigia kama coffee 2 weeks. Nimetry.
But then, do you know guys out there, like, kuna second that always yana 2 days na the same bed sheets.
Sijui kani nilisave hizo hiyo thread ya tweets.
Mm-hmm.
I hope nilisave. Tutaongelea siku moja kwa pod. Uh-huh. But one of the things Sumsi alikuwa anasema difference ya marriage.
Uh-huh.
I live in the age sheets yeah. La badilishwa kila siku.
How daily? How?
Daily.
Ah man, crazy.
Ah, na ujajorea? Si bado nisafi.
Uziandike pale nje.
Unakumbuka tukio to hii before tuoge tulikuwa tunaosha tu miguu.
Bas.
Ndio tusipeleke uchafu
kwa bed sheets.
Bora ujapaka matope didi, you know.
Iko tu sawa.
Iko tu sawa.
Ujua nilipatiwa procedure kwa mka asubuhi juzi. One of my lady friends alikuwa niambia, you know Kale, let me give you some advice. Ukiamka asubuhi, don't spread your bed fast. Like, ukiamka asubuhi, leave it open. Ili yo sweat yako itoke. Then kupata, bed sheets upate yo aeration. So, ukiamka, just leave the bed open. Go and cook your breakfast, everything, ogre. Then when you're about to leave the house, then you can spread, no? You can spread the bed. Masikia, I'm giving you some good tips.
No, I completely disagree.
Why now?
No, I completely disagree.
Kwa nini sasa?
Unajua, mimi nilisikiza motivational speaker.
Motivation.
Lipiga munajua kwa sababu anaongeanga. I came to tell you that you can make and that you can make your days productive. The first thing you need to do when you wake up
is spread your bed.
Complete a task. And the first task you must complete
is spreading your bed.
Spreading your bed. Ah, nikasikiza, nikaokoka. Nikajua bas, mimi.
Hapana, hiyo na huwa. Sasa ujaba ya tumfunze leo. Apeleke motivation mbali. Atoya hapa hivi.
But me, instinctively, first thing nikifanya nimeamka. This is my morning routine. Nimeamka. First thing before anything else, kitanda.
Unatandika kitanda.
Natandika kitanda. Alafu naenda loo. Nifanya mambo yangu.
Yeah.
Alafu nakunywa maji.
Uh-huh.
I do it so as indica mind yangu imejiprogram.
Uh-huh.
After hapo,
uh-huh.
Zile siku mimi kumbuka naomba.
At least be honest.
Sikumbuka hii kila siku. At least kumbuka naomba. Sasa leo naanza sasa piga mashawa pale, you know. Break after that.
Sikia, routine yangu inakuanga hivi. Kwanza kuamka, unajua kuamka wezi amka hivyo. Kuamka ni procedures. So mimi nakuanga na alarm, tatu. Jumusi nilamkanga 5. So alarm ya kwanza inakuanga 4:55. Juu aim yangu ni kuamka by 5:10.
Unaenda wapi 5:10?
Hey, Buddha mabizi guy out here. Hey, okay. So alarm ya kwanza ni 4:55.
Ya kwanza. Keyword kwanza.
Ya kwanza. So yini nanipeke, inafaya nikuwe sasa half asleep awake sasa. Niko tu pale in limbo. Ya pili ni 5:05. Sasa yini naambia, hey mwazi sasa, busa sasa kutoma. Nima, inetoko wa dini, iso itoa bisho kwa macho. So itoa kwaji na Kiswahili sasa.
Ito bisho.
Bisho. Nasa kujitoa kwa macho.
Kizulu bisho.
Sama ya pili afika 5:10, mwazi yu kuna nguvia kutoa kwa blanketi pale uende into the shower. Then okay, mi uomba by the
kila siku.
But funny thing, eh?
Kila siku.
Yeah, I try to daily.
Asubuhi.
I'm a good guy, manzi.
Asubuhi.
Eh, sasa shida ni
asubuhi mimi sahau jioni ndio sasa.
Difference ni ati usikie mimi kama niko na faces tatu. Nikifanya makosa ya kuombea 5:05 before niamke vizuri 5:10, nitafanya nikiomba maombi ya kulala. Jumaze, niko na routine prayers nimezoea. Atikizi wa prayer like, Father what in heaven. So kwa zile nimezoea, iko in my
mind. Kila mtu anakuwa lazima.
Kuna ile ya kulala, na kuna ile ya
kula food.
Na kuna ya food pia. Sasa mimi nikifanya makosa ya kuomba asubuhi kasi jamka vizuri. Napata nimesema, Lord give me a good night's sleep.
Yale jina ya mambi routine ya jamezoea.
Siyo shida ya mambi routine basi.
Ama umezoea kuomba asubuhi na lijioni. Unaona, Lord I come before you this morning.
You're like, hold up. Sasa acha nikuombe. Your stuff will happen leo nikiomba asubuhi ndio niliamka. Nikasema, oh Lord I pray for a good night. Kwa like, mazi nilichaka katikati ya mambi. Kwa like, what Kale? Nikasema, scratch that my God. Let's retake this.
Take two. Hecho Gabriel. Yo, delete kidogo.
Scrap hiyo pale.
Hiyo toa hiyo tu kwa dust bin.
Let's now pray for the day, manzi. so man.
The weird cause. Una time unachoka unataka kuomba before ulale.
Yeah.
Unapata ulianza kuomba ukalala.
Katikati
unamkia Yemen asubuhi. Asubuhi leo unamalizia.
Ah man, crazy man.
But tunapelanga tukienda home venye. Hakuna atuwezi lala before si wote tuombe
pamoja. Before you wote muombe.
Tuli try ku practice hiyo stuff venye tulikuwa tunaishi sio ili pamoja.
Ili fail kani.
Tulifanya 2 weeks after that tulikuwa napata mzee amelala.
Mzee alikuwa amelala. Yeah man, but anyway. It's a good culture.
Yeah, so morning routine zako pale ukichapa.
Yeah, na mosha box saba
na mosha. So wewe unaoshanga sheets zako in a half.
A 1 week.
Uko sure?
Yeah, you know, I'm very sure. So for the first time niliosha nini? Niliosha sheets in less than a week. Tunasikia nilikuwa na wasa unakuja kwangu, so nilikuwa na anticipate. And I want them to have clean sheets. So I did all my sheets.
Unajua lazima hata kama mani unadegea hawezi pata clean sheets wewe lazima ukue lazo so ijaweza
acha tu
cricket noises.
Tazama kuongeza sauti mtu kwa hii podcast sana.
So uko show unaoshanga daily?
Yeah, weekly. Yeah, cuz
I duve.
Duve. Good question.
It's a very good question.
Sasa mi kwanza first of all liko like mi nakonga like prices za kwa show duve kwa laundry ni overpriced. Ndio nakulipishanga sijui tao ma 1200 tu. Sasa mimi sikuwa ijua mama fu anaweza duve ukauka haraka. Unajua hivyo?
Yeah.
Yikisha mwaga maji it's like a shit like kauka and rice.
Yeah.
So like a few weeks ago ndo mama fu aliniambia nilimuuliza by the way duve unaweza osha? Yeah, itakauka by kesho niko like oh, what? Okay. So yeah, so siko naosha duve yangu frequently until I knew that kauka haraka. So the mama fu does it.
So mbona uoshange nini kila siku, kila wiki, na duve ni chafu?
Duve si chafu, po. Nati tuwa ijaosha frequency.
Natuwa
nichomea.
Na towel. Nikuulize, mbona uosha towel? Na unajipanguza na ukiwa msafi.
Ukiwa msafi. It's a good question, mate. Hey, wasi kwaza.
At least towel miuosha nini. Hata hiyo ni once every 2 weeks. Tusabe tu kwezi.
Tusaje kuambie, ya? Kuna ubishti yangu spend a lot of time kwangu. So the guy came with anakuja na anaacha vitu zake pole pole.
Even though wanaume usema best friend anyway. Totally bad.
Yes, was a best friend hapa hivi.
Anaishi kwa anakujaga sana kwa.
Anakujaza sana kutembea kwa.
Wewe ndio utakuwa wale wazee watakuwa nasema huyu ndio baba ya watoto.
mama watoto sasa. Sasa umse aliacha alikuja na white towel akacha kwa. Sasa white towel alitugia siku mimi lako like niko na white towel but imeanza ku
kukasha.
Ah, basi inabidi tubebe towel lingine. Unajua kuna vitu wezi tumeza white.
Kama towel. Mimi kwanza mimi huogopa vitu za white sana.
Amen.
Sikokuwa mashati.
Yeah. Ama ukivalia Air Force unavalianga tu once alafu unawasha.
Na una make sure ukienda unapanda Uber.
Wezi tembea na Air Force tao.
Zikanyanga matope.
Hapana.
Mchanga, no.
Ah, man. Crazy.
Air Force, no. Anyway. Watu washa manini ma...
Boxer, bana. Boxers yoshwe.
Washa ma boxers.
Na bedsheets.
Washa bedsheets.
Please discuss people out there.
You need to be hygienic, man.
Na msipatie mama fu awashie boxer mazee tabia gani bwana
hiyo tabia mbaya hata best sawa lakini ni boxer fua boxer
hey.
So usipoosha vitu zako unaweza jipata inakoma.
Je, uchafu.
Talking of which, there's a certain Kenyan policeman who spent 9 months in a coma. He wakes up to find that he was sacked because no one knew where he was.
The guy, his story is interesting. I think the story recent. Really happened around last year, Dick. The guy alikuwa involved in an accident. Alafu akakuwa in a coma. Immediately. So what ni vile hawezi sema ati oh familia yangu ndio kina nani waitwe. Then akona any identification document on him. Msaka pale kwa Kenyatta. Kalazwa pale akaingia into a coma. Kazi anatafutwa hapati. Amazia jamaa kafutwa na kukakuwa issued a warrant of arrest because the guy amejizatio yake.
sasa mzee sasa asiye ametafutwa na familia. And then finally jamaa naamka. Napata mzee nilifutwa kazi mzee. Familia yangu imeniacha. Hey crazy crazy.
Yeah, yeah. Nikuulize. Mm-hmm. Let me ask you a question, eh?
Yeah.
You are in a coma.
Yeah.
10 years coma.
Yeah.
God forbid.
Yeah.
You wake up. Mm-hmm. What is the first thing you ask?
Where's my wife?
Ujawa bro.
Oh sure.
Kwa hiyo ukiwa kwa koma.
But 10 years from London kwa hiyo kwa koma basi.
As in tuko 2020.
The first thing
tuko 2021.
Eh.
2031 umeamka.
Eh. The first thing nasema COVID ilisha. COVID ilisha basi. Kai jaisha basi. Let me go back. I will come back ikiisha.
Bado mlaa basi. Bado umevalia mask.
Kafi
nitolewa.
Ah, mzee kaza kafi. Kafi bado mko na kafi. Ah, acha niendelee kulala mzee. But it's crazy. Okay, we had this discussion a couple of weeks ago. Where I was asking you about nitangwa this time. Sasa vile inaitwa like killing a person painlessly.
Mm. Oh yeah.
Yeah, yeah. Like juu unapata ka like mzee amekwenya kama for 9 months. Madoki wangesema ah man, you can kill this guy jume.
Mm.
Anakaa ni kama hata recover.
Mm-hmm.
Same case na footballer. Umesikia footballer wa nini? Alikuwa wa France alikufa like 2 weeks ago
after being in a coma for how many years?
For 30 years.
30 years and
30 say. Years. How do you leave someone to be in a coma for 30 years?
How?
Like manzi on ione crazy juu ningekuwa mimi na mimi ningesema manzi mimi nikifikisha kwa miezi 3 chenikapumzike.
Mzee. Unajua unaweza amka na uendelee na maisha ni kama eh? Ulikuwa tu na reboot.
Unajua sasa.
Mm.
Alafu sasa uamke baada ya things ni new things. Ni the same thing na kuuliza. Mzee yako born blind. Alafu afika like 30 years old. Aombewe afunguke macho. Ujumbe sana learn kila kitu from scratch. Like acha hiyo na miti, acha hiyo na buildings, acha hiyo na sura za wazee vile zinakaa. Hata yeye mmoja ajui anajika. So when imagine koko for in a coma for 30 years. The guy was in a coma 30 years ago. 30 years ago manzi gari za Formula 1 zilikuwa na hiyo halo.
Hiyo ni inside. Sasa imetoka wapi sasa?
30 years ago hakuwa na iPhone.
Sasa wewe useme mzee amekuwa blind na alioa. Alafu sasa amepata vision yake. Awale wife yake ashangaa. Sasa nilikuwa nafikiria nini? Huyu nilikuwa nasikia tu akiongea. Siko na nani anakaa vizuri hivi.
Kumeza hodi limcheza kidogo. But mzee ni crazy. Unaweza imagine mzee wa 30 years coma. Like 30 years ago yoni around 1990 hapo hivyo. Like story na internet ilikuwa non-existent. Story na smartphones ilikuwa non-existent. As in so many things. 9/11 like it happened. Umse lecha World Trade Center ikome simama. Unavufuka napata kitu libomoka basi. Kitu iliisha bana.
So many things are just because
so many things have changed.
Mimi nikiwa kwa coma niamke 10 years later or something.
Uh-huh.
God forbid. But yeah. if that happened.
Yeah.
First thing nauliza.
Yeah.
Good guess. Arsenal imeshinda Champions League.
Oh manzi, hiyo yanzo na joke una expect fancy. I'm not coming imeshinda. But then joining history ya coma. Kuna history ilikuwa na show of air. Ya about umse Udema ali tweet akasema colleague wake alidedi. And then company yake ika announce in an email that so and so has died. Our condolences to the family nini. That minutes later the company ilikuwa already be put out an email to declare hiyo job yake vacant. Like crazy.
How to move on so fast.
People move on so fast, manzi.
But that should teach you a lesson, manzi.
It should, manzi.
Because you could be working your ass off.
Yeah.
For people out here.
Yeah.
As in, you don't get time to live life.
Don't live life, manzi. And the moment you are gone, people move on. Very fast.
Only your family members.
Yeah, a couple of years back time kulikuwa na accidents mingi za don't drink and drive. And then they had those going that kuna msi akona bishi zake anaenda na kunywa nini. Then akaenda aka drive msi aka dead in an accident. Then after one week aswa chapter replacement ya msi kwa mbogia akona kukunywa.
Nakumbuka hiyo word.
Yeah, but it's crazy. You get replaced so fast.
So fast. Wase watakula nyama kwanza kwa nini yako.
Na ile mchele.
Kwa bario yako. So atakula nyama, kula mukimo, then except nini, close family members.
Taa cheki ni kuulize. Okay, daddy, wataka kuzi kuma kuchoma, ma kutupa kwa manguo kwa nini? Kwa mafisi.
Mwana teke kutupa kwa mafisi, bro.
Acha tuanze kukwanika wili yako mapema, sorry. Because I have miaka mingi sana to go. So,
so many. Lazima to go onge ka 9.
I have not thought about it, but I think see, it depends on your beliefs. So the beliefs zetu zinasema dust to dust.
Sasa si dust pia ukichoma ni inarudi ni dust.
Ni ash, si dust.
Ni dust bado.
Because hawa si umesema ati kwa click na ku replace. After me go. Hiyo idea ya kuchoma si mbaya. Unawekwa kwa hourglass. So hata times again bado utakuwa na participate.
Ah, crazy. Wajua mi ya donkey ya kulinaenda.
Ah, si ni mwili.
Mienda mkitaa kuniacha kwa morgue, niache.
Ah, iyo, yana. But unajua it's important for closure, wale wase.
Ah, yeah,
for wale wase. Wale ni miaka meige.
So many years, mingi. Might have changed opinion in the next, how many years? 90?
Also. Ah, 90 or so, yes. What did you?
Yeah.
Kuna time.
Time is there.
Kuna hii tweet nataka upige analysis kidogo. Yeah.
Mm-hmm.
Hii tweet.
Mm-hmm.
We celebrate absurdity.
Yeah.
Kizungu kubwa.
Kwanza kwa before to move on kwa kizungu. Free advice out there. Manze kama demu yako kwa na kizungu mbaya kukuliko. Achana. Yoko nafana kwa kizungu mbaya kukuliko.
Ni kama uwe mzungu umetoka job 8 to 5 mazee. Umepigwa na stress. Alafu unakumbuka ukienda home.
Unaongea kizungu.
Lazima uanze kuongea kizungu. Na hiyo ni kazi itself.
Mazee,
what are we going to do? Where do you need to come and ongea nao?
Kibaki kuwani. Ah, by that niwaambie.
What do you mean there's no wheat flour?
Mkao nimeoa msisi Mkenya. Mazee mjue, I was strict. I was coerced into doing it.
Wewe ndio hata muyuji hivi.
Unajua muyuji tabidi muongea kizungu na yeye.
Si unajua Kiswahili?
Unajua Kiswahili?
Eh.
Mimi ni batoto ba Kongo. Takuja ngamwona
ndapenda kimikali.
Ngaleta wine, ngaleta fine wine. Kama ngaleta girl,
kufanya business legit.
Ngaleta fine girl.
Ngaleta fine girl kutoka Uganda Kampala.
Eh, but anyway, but so we to
Kalipa diary.
Kalipa diary.
Kufanya business legit.
Business legit. Marriage legit.
We celebrate absurdity.
Mm.
Brag over hurting people.
Mm-hmm.
Grown men wanting to be bad boys. Old women jostling to be bad bitches. And doing the most to hurt each other. No, I cannot relate. I care for kindness. I practice honesty. I love laughter. I'll never partake in that loony circus. Despite the fact that hii ni kizungu kubwa.
Yeah.
Nataka upige analysis hapa.
Analysis.
Do you think the modern day and age kuna a big facade denyo wasiwa naeka in their day-to-day lives?
A very big one. You're like 2 weeks ago tulisema state Taliban.
Mm.
In as much as we are saying state Taliban, and as much as wasiwa nasema kuinje state dangerous, manze kuna some principles unafaa kumaintain. Like you have said, like kuna a lot of pressure as to be a bad boy. Don't simp. Don't love your girl like this. Don't buy your girl flowers, manze. Actually, for girls, you have to be a bad bitch, manze. Umu wakatai kabisa, like, upatia mse karata development, sijimara, you know, say thank you, manze. Yoni kitu opuzi, like, man, kuna some basic principles of life, see principles as such, but some basic values of life, like, kuna fatu ku apply, manze. His story, like, if asadia kuwa dangerous, na kuste Taliban, I think that's when I stretch too far. People just want to be bad out there for the image, manze. Like bad boys.
Bad boys.
And manze, kindness is a virtue that is underrated. Unjua like mseka mimi, the way it may grow up. Unjua, it's funny how nikienda kwa duka ni buy chumvi. Nikitoka hapo bila kuambia shopkeeper thank you. Nitasikia nimbo.
Utafeel kitu weird.
Eh, kuna kitu sijafanya manzi. Ama nakuanga like, hadi nikushuka mara naambia kuna, fiti thanks manzi. Sati amenipatia kitu. Nime pay for the service, yes. But just be kind manzi. Just be kind manzi. Instead of kuwa dangerous
see, na kuwa. Weakness. But
see anyway, weakness.
This is what I think, eh?
Mm-hmm.
I think too much of anything is poisonous.
Yeah, it is.
I personally believe that there is some kind of, you know, unatikiwa lwa sana jifanyanga kind sana.
Yeah.
Usually, unapatanga they're not even half as kind as they show us to be.
True.
Unaona sasa?
True.
So I think pia hiyo iko na limit cause I don't know how to put it. Kuna venye, kuna level unaweza fika inakuwa ina show weakness. Unaona? Maintaining a frame. So for example,
maintain your frame.
For example,
School of Americs.
Kuchikia wanaume wenye kila kitu anasema sorry.
Yeah.
Sorry na hujakosea.
Sorry hujakosea.
By the way, hujakosea unasema sorry, sorry kila wakati, sorry. Sorry I'm waking you up.
Unabegua akili.
Sorry, sorry I'm disturb ama unapiga simu kwa like sorry I'm disturbing you.
Hapo mlikuwa mna chat na DM usiku na mkasibu na text. Ah, man, sorry I slept. Man, you apologizing for sleeping?
It's a natural thing, but
it's a natural thing, but
in your frame. I'm artist. but unaona. Mm. Yes, so kindness, of course.
Yeah.
Be kind, say thank you, vitu kai. So say please.
Yeah, say please. Like basic stuff, the life, manze.
But see you ever do, but.
Your tweet, mesma ilikuwa a thread. And then the second part of the tweet ilikuwa nasema. Umesoma tweet gani kwanza?
Yeah, kizungu kubwa.
Oh yeah, absurdity.
Absurdity.
And so the guy was saying the tweet is by Msanajita T.R. Okuna. Msana sema, don't succumb to the cynicism of the broken. Work hard, love your woman, call your friends, say thank you more, exercise, learn more than you rage. You might scar, but that's how you learn. Apathy is stagnation. Apathy is stagnation, currency for the uninspired.
Hey!
Isn't the basic things to find, manze? Love people there, love your woman, express love to your woman.
Manze.
I don't know, it's mostly simp, manze. Patiana maua kidogo.
Sio ku simp.
Buy maua, peleke out kidogo, aji enjoy, yeah? Pikia watu. Ujia leo nilipikia watu hii weekend. Manze watu mekuja kwangu ni wapikia supper, ni kwapikia mandazi breakfast.
Hadi mandazi, bro, najua kupika mandazi.
Man,
where were you brought up?
Muno unafanya skills. Ulikula mandazi yangu, umekula mandazi zangu ngapi?
Oh, by the way. Nikula mandazi yako juzi.
Yeah, anyway, yeah, so yeah, like treat.
In case you're looking for a man who can cook.
Yeah, I'm here.
Look no further.
I'm right here.
Yeah.
I told you my DM is your safe space.
Exactly. Look no further. Now available in Pro Max mode.
Pro Max. Caleb 13 out now.
Caleb 13 out now. Grab before the offer expires.
I can cook for you. I can cook you also.
Quenta
ukwewe. But be kind of there.
Bala.
Say thank you, manze.
Be courteous. By the way, there's a shortage of nani.
Courteous people.
Nowadays hata inakuwa weird. Ukiambia mse thank you, anaona ai. Ama ukifanya kitu poa so anaona ai.
Like unataka nini?
Iko aje?
Yeah. That when you check up on your friends.
True.
Speaking of checking up on your friends. Unakuwa na wase wana kutexting wanasema. Niaje Victor. Unajibu vile ungejibu.
Poa sana.
Uko Fiji?
Salama.
Alafu anaachia discussion hapo hiyo.
Sasa inaishia hapo.
Ulikuwa ni text mbona?
If you're texting me kuja na agenda.
Mzee kama na agenda basi. Kama na agenda kaa kule huko. Anyway, anaacha kuna sawa utapata feel hurt.
But ni ukweli. Unakuja aje kuniambia hi.
But ni ukweli basi. Like unajua kuna like hiyo man. Kama unakuja tu na like hi. Ehe. Then what?
Unajua mimi niko hapo na mind my own business, niko na shughuli yangu. Na you want me to drive the conversation? And it is your conversation.
Then you go like, otherwise, hii solo na yonaji.
Kwa
hivyo kuna nyesha.
Una pika story, 30 minutes, 1 hour. Otherwise, kwa hivyo hati ya. How is everything?
Alamu kuna, ujo, like, baadhi kwa kuna time ni mwongena, like, mse comes, and then tuakosa kulitana. Kwa hivyo kuna nyesha. Like, hii ni discussion ya tukanga. Kwa hivyo kuna nyesha.
Ina making sense, kama unauliza from the point of like farming mini crops ziko aje unaget unajua anaweza kuwa alipanda alafu sasa hakuna kitu inamea unaget hiyo ina make sense
exactly
but ile kwanza ukiwa hapo una try kukatia demo umekaukia unaanza kuongea kuhusu weather na politics bro choya
acha nikwambie by the way speaking of katia demo kena date unajua nilisikia kumaliza food yako ufai kumaliza food kwa date
ala
unamalizanga
according to who
the school of the school of life
Yo maliza
unafagia
kwanza nafagia Nacha nini mwenye naosha hiyo plate anafurahi sana
kwa sababu kuna ukenda, kazi kubwa ukenda, tafanya. Ukenda date na DM kwanza hizi makofi date ofa kwa na kizungu. Ile as I was saying.
as I was saying.
Ukimaliza kumeza food as I was saying.
Bila kwa vile lipozisi yezi fanya bro.
But mazee jua I burnt dates in my life.
These dates kizungu mingi.
Don't do that. No. But then liban date kwa maisha yangu hata hivyo.
Kwa nini?
Like I don't go for dates anymore.
Ulisota ama?
That's a contributor, yes.
It's all of the major factors that influence.
Just as low factors because poor transport, poor economy, lack of finances,
lack of government funding.
Lack of government funding. No, it doesn't play. It's not play a part kwa history yote. Poor transport system. Poor transport system.
High cost of living, man.
High cost of living.
I don't know if they're
5K. Bad weather conditions. So I say, "Bidi niamua by the next time we're on a date. We should date na mchana. Like, since they put a square road, like I'm going out for dates for a long term thing.
Ah,
yeah, I'm not doing short term anymore.
And so when we're on a date, na jotu na chiza long game.
Yeah, ukiwa mepeleka date, ujue your chances are high."
Ujio umepita group stage. Sasa tunaingia knockout.
Umepita group stage, but it's getting better for you. It's getting better.
The stakes
better.
Are higher.
Yeah,
but maze, it's been a long time since nimeenda date. Like a proper date. Ile dress up date ile.
Ujio, but they ujio.
Ah, yeah, hata baadaye pia bililiacha hiyo.
In the last 1 year. Niko na wasi watatu mempeleka date. Ama ni wawili. Na wenu mmoja. So big up man.
Nipeleka date.
Nashukuru.
Oh.
Kati yangu ya last year.
Yeah.
Yeah. Yeah. Nipeleka date. Wenu mzuri.
To return the favor.
Hey. Yeah. Punguza kasheshe. Mazo skuli. Kuna poor economy. Bad weather conditions. Poor transport.
Nitolea 10 results why.
But it's bad out here, but say kuna stuff ni mwona iki trend leo sana nasema as in we should normalize dates for friends. Like sila zimu peleke ati ni idemi yako ama ni
idemi fala. Suta kuja kwangu tutapiga story. Yoni date.
Story ishi.
Yeah. Yoni date. Fala. But to me that's a date. It's a date.
Describe to me your dream date. Your ideal date.
Ya ule, mimi sifikiri yangi hizi vitu.
Acha ni kuuliza.
Acha ni try.
Maliza. Niambia kwanza.
My dream date.
Ideal. Ideal date.
First of all, itakuwa of course with someone you committed to. Like sasa umekafunga.
Umekafunga.
Bye bye to the streets.
I'm goodbye. Living the streets.
I miss you. Unaona?
Mimi niko in transition by the way.
Umesema hivyo mara moja. Anyway, so I think my dream date ni mimi ni mse napenda outdoors. History ya kukula mkiwa na table between you two. Naonanga ikiwa beats and romantic to me. Kwanza food is good, yeah. But unachikile ka picnic unatembea.
Mbona kwa romantic
unapiga story. Alafu acha nikupatie idea. You know, as my younger brother, I have to teach you these things.
No, enjoy the things now, of love. I'm done with teaches you.
Said who?
Said me. Said everyone who? Knows. You know, so, I know.
Actually, let me give you a lesson. A life lesson.
Yeah.
It also depends on the character.
Yeah,
personality of the lady. Exactly. Achiki kani dema naongea mingi. Hiyo mkienda restaurant ni sawa. Unaona? Kuzukoshua, hakuna content. Content haitaisha.
Haitaisha.
Hamtafika mahali kwe otherwise.
Otherwise.
Unaona? But kama ni dem, ametulia. Ana story mob. Do an activity together. Peleka yeye pale bowling. Peleka yeye pale archery. Unaona? As in something you can do together.
Activity.
Unaona? Activity. Kwa unajua hapa kuna story mingi. Alafu, after that, mnaketi chini, mna kwenye kahawa. Hey, by the way, imekuaje, imekuwa fiti, nimejibamba, nini, you should do this again. Unaona?
Ah, you are wise, man.
Unaona?
Yo ni mkua fikiranda peleka.
This was when I used to do dates. Niliacha squeeze.
Coaches don't play.
Coaches don't play, mazee. Squeeze by the way, notice in Nairobi watu wanafanya things in reverse order.
Kabisa.
Tutajuana baadaye. To risk kwanza.
Let's do this, man. So baadaye kwa like, hey, by the way, favorite color yako ni gani? kuna research ilifanywa and then experts have come up with 32 questions. Wakasema
najua there are 36
questions, yeah. 36 questions, mkilizana hizi questions they can make you fall in love,
bro.
So kama una I and then you ask each other 36 questions, you can, kuna high possibility you can fall in love, and that shit is so true,
bro.
After I tried it,
bro, I tried that shit.
I tried
it's calm. It's calm.
It's so true.
It's calm.
Mili work manze kwangu.
So that 6 questions.
It worked manze.
Chenye inafanyanga, inafanyanga,
you know,
you feel closer to someone.
You feel exactly, not falling in love as such.
Exactly.
Yeah, but you feel closer to them.
You feel closer, you feel like, cause when hizo maswali ziko progressed,
yeah.
It's like unaenda ukitoa a layer,
yeah.
After another layer, yeah. After another layer.
Yeah. Need some need some deep questions. Yeah.
So it's good for you to develop a bond.
Yeah.
Now get
yeah,
it can also work with friends.
Yeah.
You know, platonic relationships.
Yeah.
Yeah. But here ati una dem atakukufia jube buliza 36 questions kwenda. It's scam. It's a scam.
Anyway, you guys go try and tell us your feedback, man.
But it's an maswali, interesting one. Hizo maswali ukiziangalia ziko
some are westernized
around Z. Uh-huh. Na revolve around za kwanza ni interests.
Yeah.
Like, who do you invite on a dinner date if you had the opportunity of inviting anyone? Kani shai kuuliza hiyo swali, ujue nilikuwa na try all that 6 questions. Lakini alafu kuna zile za, like, as na revolve around your past,
yeah.
The things that you remember most, the things that you regret, the things that you miss, is what you're looking forward to in the future.
Yeah.
And then, have things about death.
Yeah.
How you would like to die, when you would like to die, what kind of legacy you'd like to leave. Because is it maswali? They remind you of your immortality.
Yeah.
And I get. Exactly. Namse kisha kukumbusha about your immortality.
Like, man.
Unaona?
Yeah.
That is story at your day, man. Ingia box. Sama manangiza manonga box na that 6 questions.
Is it? Takes more than that, eh?
Is a lie. Is a lie, my friend.
Hey, it's about out here finding love. Oh, the best month.
Also finding love. Me by the way, I gave up on finding love. You know that.
Hey, Jehovah.
Me, the only love I know, ni love ya Christ. Na yeye nitosha.
The love on the cross.
This is the thing. For me, commitment first. Nikifika hiyo time ya marriage, I want
both of us. Ujafika hiyo time.
Nikifika hiyo time. Kwenda. Nikifika hiyo time when I eventually.
Uh-huh.
One day. Someday, hopefully. Anyway, nikifika hiyo time, itakuwa about the commitment.
See about
like,
love.
I take responsibility, you take responsibility. Of course, I've made my decision based on hizo my pointers, nini zenye tunambiangwa na wazazi, nini, make sure kwa hivi.
Mm.
And of course, you're attracted. I'm attracted to you.
Yeah.
Mm-hmm. Then after that, My feelings badai. Mi the moment my feelings zimekuja before tujuane vizuri. Red flag.
Kuna umza famous Mkenya. Anaitwa old boy. Anaitwa nickname yake ni old boy. Yali pass away a couple of days ago. So kuna hii statement yake famous anasemanga. Like anambianga men. Marry a girl who loves you more than you love her.
Mm.
I don't know my opinion on that, but man. Inakai kona some truth into it.
Yeah.
But anyway. Whatever you do with your life, love life is up to you.
I see why he would say that. He would say that because it's dangerous when the man loves the woman more than. You know? Of course, the ideal scenario lile mko
equal.
Mko equal.
Yeah.
But it's more dangerous when it's the man who is into the lady more than. For reasons, tukianza kuongelea sa hii podcast, itakuwa 2 hours. Mm.
No, atijakula lunch bado.
Sijakula, mi sijakula, kwanza niko na njaa.
Pia mi sijakula.
So that's why I can understand why he would say that. I don't 100% agree.
Mm-hmm.
But for me, commitment first, my feelings badai. Wewe ushai juuliza kwa nini arranged marriages work?
Niju wali find
them. Because it's modern things. Because first you look at the important things.
Yeah, I love my feelings, but I...
Feelings, sasa mtajua na ukombele. And when you put two people together, male and female, sparks will start to develop after time. As in wafungia kwa kabox nini. After a while, utaanza kusikia tu vitu. Na get, so ni inevitable with anyone. So ukianza kusikia tu vitu na huyu, unaanza kusema ndio utamoa. Kesho utasikia tu vitu na huyu mwingine. Walau kesho kuta ni mwingine.
Wale kuna boys wangu wanafanyanga hivi, unajua namjua. Sijibora. Mzee anakuangalia kwa like. Ananiambia kila mwezi ekale mazi good demand kimoa.
Exactly.
Anambia okay na kwa. Alakuja like 2 months later. Ah man, niona huyu mwingine. Akupeta mazi.
So ukiwada to feel hata ukioa bado kuna mademu tolo.
Ndio maana unaambia
unakufanya feel a certain type of way.
Wasikia vile mapastor anasema kuna mwimbaji aliimba. Kuna mwimbaji aliimba akasema ya kwamba my feelings are kwenu peleka uko mbali.
Afema singa one say it.
Afema singa one song and say my feelings are kwenu peleka uko mbali.
Bale bili kianza kupata feelings. As you close, nikianza kupata feelings. Nivo, it's over. I pull the plug.
Eh, lada tu kwa expert body kwa refu hii design.
Bana, wewe ni konja wewe. Tufunge kitu nikakule ba.
Anyway, manze, thanks guys for listening in. Manze, kama kawaida, share this isambai sambai. Manze, tra appreciate sana. Thank you for all those guys who share our content out there. We appreciate you. We love you, manze. Mapenzi, manze. Munch.
Unachoma. Unachoma.
Any adios,
man. Anyway, una match sober notes.
Unataka kuchoma siku ya sofa.
Thank you all. Tunashukuru wagwan ba boys and ladies.
Wagwan.
So bro, miss Jokusho.
Niambie.
Do you know what?
Mm-hmm.
I was offered sex by one of our followers. Do you know for what? Alikuwa nataka I advertise her product.
Uh-huh.
Kwa hii podcast.
Which is?
Nini product ya, nini makeup.
Uh-huh.
But me, manze, I'm a person of integrity, manze. Siwezi fanya imambo, bro. Siwezi fanya imambo. Lakini hiyo makeup iko available in different colors in your nearest store. It is called Highs Makeup. You can find it in the store near you. Now available in different shades of gray.
Jo for me to go me then go like manzi.
Bro, nilikwambia nimeenda kukula. Nimeenda kukula for real.
Nimeenda for real.
Nimeenda kukula hiyo advertisement tunafanya.
Kula hiyo pesa.